mfalme wa utukufu. Namuona Bwana mfalme wa utukufu.
Aria poseve che tabahaya. In amore po casava.
I see the love.
I see the love.
Confusing your enemies. In the mighty name of Jesus. Come on.
Namuona buona.
Namuona buona.
Kwenye kazi yako, kwenye biashara, kwenye huduma. Sema. Namuona buona.
Shout, for the Lord has given you the